nobody, no stress, nobody.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Ataunga bei pande, me no stress, nobody.
Shamba la mawe, nani ana pesa, leta basi tugawe. Tunashia kidogo mina ndugu, ukora kidogo bidina mungu.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
No stress, no worry. No stress, no worry.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Ataunga bei pande, mi no stress, no worry. Vile vibe ni nice, mina feel alright, toka Monday adi Sunday. Mana living life, on an all time high. Nime city yes, niko party,
yeah.
Niko malta head, si moyadi, yeah. Can't you see I'm living?